Regency Peterson okugaba somera omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa bw'abadde mu bitundu eby'Empigi ng'anoonya akalulu abakulembeze ba NRM ne ba RDC mu bitundu bino eby'Empigi beeyogeredde ebisongovu n'amafuukuule mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga buli omu alangira munne ebitagambika mu lukungaana lwakubye ku kisaawe ekya poliisi y'Empigi. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti eno Sulaiman Kaweesa yasoose okwogera era n'ayanjulira omukulembeze w'eggwanga ebizibu ebiruma abantu b'Empigi omuli ekibba ttaka, ekibba ddagala mu malwaliro kw'ossa n'entalo mu bannakibiina eziri mu kitundu ekyo ezongedde okukotoggera enkulaakulana mu kitundu ky'Empigi. Wano nno Kaweesa wategereza omukulembeze w'eggwanga nga bw'alina ekizibu ku kya RDC bw'agambye nti abafuukidde akayinja mu ngatto era singa tamutwala mu bitundu birala kijja kuleeta obulabe obw'amaanyi nga bino abyogedde amaaso agasimbaganye n'omukulembeze w'eggwanga era bino bivaddewo nga n'omukulembeze w'eggwanga abyegesa amatu.
President, tubadde tukusaba balandisibo obakwate senga NRM onoobaleeta ng'akalulukawedde ne baladisi essaawa zino mu Mpigi togenda kufuna kalulu tebakolagana na bakulembeze ba NRM bayina ensonga zaabwe ebyamataka bifuse ebyamataka era senga NRM twatudde twagala okuwa obuwagizi ne baladisibo bagaanye okumanya ekyabaleeta tweyanziza tweyanzege ensonga zaffe zongo zikozeko wano Empigi era tukusaba ffe tuli bavubuka nina emyaka 39 sigenda kukiriza ofuna ebitundu bye wafuna ku luwedde ebitundu 26 sigenda bikiriza nina okubeera wano mu Mpigi wate wali ayamba saati ye NRM nina okubeera wano mu Mpigi ng'ofuna ebitundu 70 nekusooka ogende ojjewo abantu bo otuleetera abalala woofiisi ye RDC ffe twakigobye twagala abantu beeyagalire mu yugusi yaabwe.
Wabula President Museveni bw'atuuse okwogerako eri abantu abadde bakunganye mu lukungaana luno ayise RDC w'ekitundu kino Sarah Nannono yeewozeeko kw'ebyo ebimwogeddwako. Wabula ono amutegeezezza nti nga bw'akyali omupya naye yasanga obubbi bwe yasanga mu bitundu by'Empigi nga tabulabangako walala wonna kyokka ng'ate ekinnaku nti bukulemberwa abakulembeze aba NRM bennyini. Nanno n'ategeezezza omukulembeze w'eggwanga nti ekibba ttaka, ekibba ddagala mu malwaliro n'okulya ssente z'enguudo eziweerezebwa disitulikiti eno awamu n'ebizibu ebirala byonna bye bibutikidde Empigi kyokka ng'ate bw'agezaako okubalwanyisa abakola bino ate basazeewo okuyita mu ssentebe wa NRM bagende mu maaso n'okumulwanyisa naye yennyini mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga era ye n'asigala ng'awera nkolokooto nti ng'akyali Mpigi mpawo omuntu yenna gw'agenda kuttira ku liiso.
Nwanyisizza nnyo abakozi mu malwaliro nga mbabuuza eddagala President yaweereza liraga wa naye President ekintu nga bwe nakisanga najja n'engwa mu luwombo lw'abantu oluwombo lwabwe induyu zalugwawo basasezeewo bayite mu chairman wa NRM ankube naye abayeekera tetutya. President yekinkubya ngoberera emirimu gye wantuma nze RDC ajja n'embuuza DPC lwaki omusibe amaze mu kukomera ennaku ezisoba mu ssemateeka bw'alambika.
Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zonna President Museveni asuubizza nga bagenda okusinkana bonna bagende maaso n'okwekenneenya ensonga era bazinokere eddagala okulaba ng'okwerumaaluma kuno kutuulibwa ku nfeete.
Kale gensuulizi ngenda kubayita wanga ono omwana yabadde nalimpula entalo zengu udo kanzi yembo kupulirize neke ninye
wabulira presidente Museveni abozza abatuuze b'Empijo banga ensimbi za PDM bazifuna mu bujjuvu bwazo abangi bagambye nti zitoolwako era bafuna bitundu ono ategeezezza nti agenda kulana bwezzingidero okulaba ng'ensimbi zino zigenda maaso n'okutuuka ku buli muntu yenna ateekeddwa okuzifuna
omuvubuka gwe ono atagwe yangwano ye oyo owemabega yes that one the third one yes that's you muleke oyo oyo wa uniform muleke the other one come bani go to the one we watch you soldier get out both of you go
oishiwa president bagamba atuse kunyanyi kanywa matabangu president intusi amanya agange zeka wenja jojoria mva muduma president nali musajja muvuzi wa boda boda era ndi mulimi kusaidize muduma nga mvugira jeza nebampandisa nge mpapula zange zonna jeziri nebanteeka mu system naye abagaba sente bazinyima
ebirala tubikolako tujje nabyo mu nteekateeka z'okunoonya akalulu ku luddo